Baby, Dali, Oli Mulunji, Sweetie, Yegwe, Wenka, Owankuwa kuwa pakeri munda. Nkwagala biri biri ebisingayo, Oli Mulunji baby yegwa singayo. Mubona abalunji benabye, Oli Mulunji baby yegwa sembayo. Oli Mulunji baby yegwa singayo. Mubona abalunji benabye, Oli Mulunji baby yegwa sembayo. Njagala nkuwe birunji byonka byonka, zisurprise zonka zonka zenkuwa. Tugendeko kuchegulu di olabyotya, naguze nakafanga baby tugerengamu. Oli Mulunji mubalunji gwe walunjiwa, nabalunji bakuno ndiyo basirisa. Buli lw'ontunuulira nange ne ndozoolera, asanyalaze ga umeme ne gankubaku. Zena 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 zena, munda 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 munda. Zena 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 zena, munda 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 munda. Nkwagala biri biri ebisingayo, Oli Mulunji baby yegwa singayo. Mubona abalunji benabye, Oli Mulunji baby yegwa sembayo. Wakulira wa etali basezi, obulunji bw'omukwano waddala. Oli malaika butufu enfirika, made in Uganda baby gobasirisa. Lake junior mikwano zina chikuba, Omulunji wa Eugene zina mufuna. Atunula bulunji ngelo mutendeke, kabiri kaliri Omulunji omukakamu. Yenka 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 yenka, yaba singa 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 buna buna. Yenka 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 yenka, yaba singa 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 buna buna. Nkwagala biri biri ebisingayo, Oli Mulunji baby yegwa singayo. Mubona abalunji benabye, Oli Mulunji baby yegwa sembayo. Nkwagala biri biri ebisingayo, Oli Mulunji baby yegwa singayo.